Sango na Lingala, Wuto, Washington.
Pasango na VOA
Mboti. Subazwili bakwe kolanda sango na Lokota na Lingala na VOA Wuto, Washington. Bakambi ba mangomba kati na FCC bazali kokuta na lelo na kinga kati pene na Kinshasa zingazinga na mokonzi na bango president ya kala Joseph Kabila mikolomisa to si manalisi kulu ya president Félix Tshisekedi mposo ebandi lelo nde boyoki bato president Tshisekedi ya sakola kinde bo singeli kobanda tokundola ete president Tshisekedi alingi koyoka ba kambi ba politik ya motu ya mpe ya misala misusu na tina ya kuluka komeka kobimisa mboka na nkokoso ezali na boyokani ya bokambi ekolo kati na mangomba ya kasha ya Félix Tshisekedi na ya FCC ya Joseph Kabila misala ya kuyoka bato na president Tshisekedi mikosala mikolozoni elobi bayi presidence ya ekolo Congo Démocratique. Na Congo Brazzaville, milulu mia koloka international tolikita mia molongo na tina ya kokanisa bosakoli ya Brazzaville lokola engumba mokonzi ya France ya Bonsomi na president ya kala ya France General de Gaulle mikobanda lobby le 27 pe mikokende kino mercredi le 28 octobre president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville abengisi pona yango ba kokanibaye ba bikolo ba Afrika mingi pe ya bikolo ya mikili misusu president Félix Tshisekedi ya RDC azela mipe lelo na Brazzaville na tina ena mampinga mai kolo Congo Démocratique masakoli ete ma bengani batomboki ba FNL ya Burundi na bisika ba simbaki na maboko na bango na mwenga pe na Fizi na Sud Kivu viwalingala ibengaki molobeli ya ba FRDC na Sud Kivu capitaine Dieudonné Kasereka Tolandaye.
Il y a des cas qui sont dans la un jour sur le quartier général qui a été à
Kati za laki wapi, donc ba FNL ba zongi pana bango, ba kati ngambo tu ba esali ba kangami tuwe za nini?
Ewe, batimi na zamba, webi zamba ya, webi teritwari ya Mwenga na teritwari ya Kizi, zamba teritwari kumeme, alo, tani kini na zamba mwotika, wakona peda za teritwari mpeza, na zeza na la communication pour les gens, la communication pour les gens, donc la communication pour les gens, la communication pour les gens, la
communication pour les gens, la communication pour les gens, la
communication pour les gens, la communication pour les gens,
Bavandi ya mboka Kanzanza na Lubero na Nord Kivu ba bengisami kozunga na bandako na bango na bakambi ba mampinga ba ekolo Congo Démocratique ba FRDC ba sakoli ete ba bengani ba mai mpe mokambi na bango ayibani na nkombo ya shetani Bozindo na Sango na Erikas Mwese.
Kanzanza ezwami na teritwari ya Lubero uetuka ya nordi ya Kivu. Administrateur ya teritwari eye Richard Nyembo wa Nyembo alobie ete General Shitani na batombo kibaye basiliko kima sima ya bitumba na baye FRDC.
Non, FRDC on lance en assaut.
Baye mapinga ekolo Congo Démocratique ba bundaki na batombo kimaimai belo na tongo na Kanzanza. Ba maimai banso na General wa bango Shitani basiliko kima. To biangi ba fondi ya Kanzanza kuzunga omboka ya bango poete mapinga ekolo Congo Démocratique isili kosala musala ya malamu. To biangi pe ba fondi kusunga baye mapinga ekolo kuna kutia kimia
force de l'ordre pour mettre hors l'état de nuire tous ces bandits.
Sango Eye, et c'est Pelissi Mingi, baï société civile, na territoire Yaloubero, Outa Ingumba Beni, Erika Soumouissi pour na VOA.
Na politique Lingomba Palu et Kambamina Ngambo ya Dorothée Gizenga, mon incondo, Mukambidango à Kalantone Gizenga, Alobi, au congrès d'Angouezou.